Mukama yebazibwe. Haleluya. Mbadde nkusinza n'okutendereza ne kinzijira nti nga kirungi nnyo omukisa gwe tuweebwa okuba abo abasinza era abatendereza Mukama. Ate nga emirundi egisinga tetukiraba nnyo makulu gaakyo. Naye teebereza nti abo abaweereza Sitaani era abamusinza abassaako obukakali oba eryanyi okuba nti bakubirizibwa oba bakola nnyo 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 okuba nti babunyisa oba basobozesa amaanyi ga Sitaani okubaawo, si we gubeera? Abatakimanyi abasinga ku bo basula basamira oba nga bakowola emizimu era nga bamanyi nti bwogezaako okukola ensobi yonna kibooko oba mitawaana gy'oli. Kyokka ffe tuweereddwa omukisa nti nga bukedde nga butangaala tusinza Katonda mu kigambo kye, mu byawandiikibwa bye, mu biragiro bye, ne tubeerwa omukisa kubanga alagira nti amasinza n'amatendo we gamuyimusibwa emikisa gye gitukkira. Teebereza nti bo balina bikola mu buswavu oba weewaawo ennaku zino abamu baseera n'emisana ttuku naye naye ffe omutali buswavu tusobola okusinza n'okutendereza Mukama. N'olwekyo emitima gyaffe girina okuba emiggule era egiteereddwa okusinza Mukama mu maanyi amangi ennyo kubanga bye tusuubira okuva gy'ali birungi byereere. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo twebaza nnyo Mukama olwo kubuulirirwa okwo nze kwe nfunye kiseera ky'amasinza n'amatendo makya ga leero nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuwonga ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Tetukwebaza nnyo Ayi Mukama kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okuwulirira okuli mu butuukirivu, omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Kitujjira amakya ga leero nga twewonga gye kiri, kireetere ddala Ayi Katonda affe okumanya n'okukutegeera bye tugwanidde okutambulizaamu obulamu bwaffe bwonna, tusobole okubala ebibala ebingi ebineeyongeranga obweyongezi obungi era ne bisigalirawo ddala okuwa n'okuweesa ekitiibwa emirembe gyonna. Obulamu bwaffe mu bw'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe ogulumizibwe engero otenderezebwenga. Era kimalemu amaanyi g'ekizikiza era amaanyi ga Sitaani gonna amaanyi Ayi Katonda affe obutaba mu bulamu bwaffe mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama yeebazibwe. Omulamwa gw'okusomesa wakaffe amakya gaayo guli obutukuvu obusikirizibwa obutukuvu bwa Mukama Katonda. Obutukuvu obusikirizibwa obutukuvu bwa Mukama Katonda. Tugenda kusinziira mu kitabo ky'Ebyabaleevi essuula ey'ekkumi n'emu. Nga amakya ga leero mu kweyongerayo okusomesebwa mu kitabo kyaffe ky'Ebyabaleevi, tutandika ekitundu eky'essuula ettaano ezoogera ku mateeka Mukama ge yawa Musa mu bitukuvu n'ebitali awamu n'ebirongoofu n'ebitali. Abaana ba Isirayiri bye baalina okwetegereza bakwate ng'empisa zaabwe okubaawula eri Mukama ng'ababi era abamwefaananyiriza kubanga nate ye yali kitaabwe. Kyendabanga kiyungirwa bulungi ku mulamwa gwe tubaddeko mu ssuula ey'ekkumi ey'obwetaavu bw'okwawulangamu ebitukuvu n'ebya bulijjo awamu n'ebirongoofu n'ebitali birongoofu, era nga Mukama bwe yali abagambye mu nnyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu olw'essuula ey'ekkumi nti mwawulengamu ebitukuvu n'ebya bulijjo ebirongoofu n'ebitali birongoofu, era kibasaanidde okuyigirizanga abaana ba Isirayiri amateeka gonna Mukama Katonda g'abawadde ng'agayisa mu Musa oba mujjukirayo mu ssuula ey'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Ekitundu kino kye tutandika olunaku olwaleero eky'essuula ettaano kijjayo ogumu ku miramwa emikulu gy'ekitabo kino kubanga bwe butuukirivu bwa Mukama Katonda, God's holiness. Bwe twalaba omulundi oguwedde, mulamwa ogwaggwa nti buteekwawo mu nsa y'okwawulangamu ebitukuvu n'ebya bulijjo, awamu n'ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Kyokka mu ntabagana y'endagaano empya mwe tutambulira oba mwe tutabagana ne Mukama Katonda waffe, egwanidde okusikirizibwa n'okunywezebwa mu kumanya n'okutegeera obutukuvu bwa Mukama. Olwo bwe tutambulira mu ebyo, ne tuba n'obutuukirivu bwe mu bulamu bwaffe obumwolesa mu ngeri eyannamaddala. Ekikijjayo nti si nkwata y'amateeka yetuleetera okunywezebwa mu butuukirivu bwa Mukama, naye okumumanya n'omutegeera, okumanya n'okutegeera obutukuvu bwe, kye kituleetera okutambulira mu butuukirivu bwe. Ne kitaba nti obutuukirivu bwe tutambuliramu oba bwe tulabisibwamu nga obutuukirivu bwaffe, mukitegeera? Kubanga buba kuba bwaffe, tesobola kubanga tusaanira eri Katonda. Naye bwa Yesu Kristo oyo eyatufiirira ku musaalaba, nga bwe tuyimbye era wetera okuyimba era nga bwe tukitegeeza nga tubiyimba, olwo n'atufuulira ddala obutuukirivu bwa Mukama emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe. Abasinga nno abalokole ebyo tetubitegeera bulungi, ne tulowooza nti bannaddiini be bokka abatambulira mu busobu bw'okukkiririza Mukama mu ngeri y'enjawulo, ensobu ey'okulowooza nti basobola okutuukirira gy'ali mu bikolwa by'obulamu bwabwe oba ebigambo bye basanguza. Naye nga bwe tulina ebyokulabirako ebibiri mu Bayibuli mu ndagaano enkadde, ekya Yusufu bamujjukira mu kitabo ky'Olubereberye, awamu ne Danyeri mu kitabo kya Danyeri. Abasajja bano abaali abavubuka okuviira ddala mu buvubuka bwabwe, baamalirira obuteeyonoonesa ne baba n'obulamu obuwanguzi era obwagulumizanga Mukama Katonda ne bumuweesa ekitiibwa emirembe gyonna mwe baali abalamu. Mukama yeebazibwe. Era nga w'ojjukira engero zaabwe, olaba nti obumalirivu bwabwe tebwali bwa kuba nti baali bannaggwano oba baali bakagezi mu nnyo nnyo, naye gye beeyongera okwewa eri Mukama mu bumalirivu w'obuteeyonoonesanga, baawula ebirongoofu n'ebitali, ebitukuvu n'ebitali, ne basalawo nti kiŋŋwanidde okutambulira mu ntisa y'obwa Katonda eyo gye mumanyiimu okuba entereevu, olwo obulamu bwange ne buba nga bunaatuukiriza obugendererwa bwabwo. Olwo Mukama naye ne yeeyongeranga okutuukiririza obulamu bwabwe mu butonde bwabwe, era ne babanga byakulabirako by'amaanyi gye tuli, at least naddala nze gye ndi, kubanga ndi musajja nga bo. N'olwekyo wadde tunaasoma zino essuula zonna nga bwe kitugwanidde, kubanga ebyawandiikibwa byonna byatuweebwa tusobole okuyigirizibwamu, tujja bikwasaganya n'amakulu ge tugwanidde okuba nago mu ndagaano empya mwe tutabaganira ne Mukama. Kye ebyawandiikibwa mu Bakolosaayi essuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu. Bakolosaayi essuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu zitugamba nti, mu ye mwakomolebwa bwe mwaggyibwako okwegomba kw'omubiri, naye si okukomolebwa okw'engalo z'abantu wabula mu kukomolebwa okwa Kristo. Bwe mwabatizibwa mwaziikibwa wamu naye ate ne muzuukizibwa wamu naye olw'okukkiriza kwammwe mu maanyi ga Katonda eyamuzuukiza mu bafu. Olwo lumu ku nnyiri ze twagabanya eggulo mu kubatizibwa kwe twabaddemu okwabadde okulungi ennyo. Olunyo olw'ekkumi n'essatu lugamba nti, mwali mufudde olw'ebyonoono byammwe ne mu butakomolebwa bwammwe obw'okwegomba kw'omubiri. Katonda n'abafuula balamu wamu ne Kristo. Fenna bwe yatusonyiwa ebyonoono byaffe byonna, bwe yasazaamu era n'aggyawo ebiragiro ebyawandiikibwa mu mateeka ebyatwolekeranga n'abikomerera ku musaalaba, n'aggya ebyokulwanyisa ebyo ku bafuzi n'ab'obuyinza ab'omu bbanga n'abaswaza mu lwatu n'abawangulira ddala. Noolwekyo waleme kubaawo omuntu n'omu abasalira musango ku bye mulya ne bye munywa oba okubasalira omusango olw'embaga z'Ekiyudaaya oba ez'omwezi ogubonese wadde olwa ssabbiiti, kubanga ebyo kisiikirize ky'ebyo ebyali bigenda okujja. Naye ekirimu ensa ye Kristo, nyongereko Kristo Yesu. Haleluya. Noolwekyo we tukitwala nti wadde byaliwo, byaliwo ng'ekisiikirize ky'ekyo ekirimu ensa nga ye Kristo Yesu, tubitwala nti byali bya mugaso gye bali na gye tuli, ffe tubibayigireko. Weewaawo, tuleme bijjawo bujja, naye we tuyingizibwa mu ndagaano empya tubyongeremu bwongezi maanyi agabituukiriza. Mukitegeera? Mukitegeera bulungi? Kale tusome essuula yaffe ey'ekkumi n'emu mu kitabo ky'Abaleevi. Kyawo Mukama Katonda n'agamba Musa ne Alooni nti, mutegeeze abaana ba Isirayiri nti bino bye biramu bye munaayinzanga okulya mu bisolo byonna eby'oku nsi. Munaayinzanga okulya ensolo yonna erina ekigere ekyaseemu nga kyeyawulidde ddala era ng'ezza obw'enkulumu. Kyokka ezo ezizza obw'enkulumu bwokka oba ezirina ebigere ebyaseemu byokka temuziryanga. Gamba engamira newankubadde ng'ezza obw'enkulumu naye ebigere byayo si byaseemu, n'olwekyo si nnongoofu. N'omusu nagwo guzza obw'enkulumu naye ebigere byagwo si byaseemu, n'olwekyo si mulongoofu. Ate n'akamyu ak'omu nsiko newankubadde nako kazza obw'enkulumu naye ebigere byako si byaseemu, n'olwekyo si kalongoofu. Era temukalyanga. Ate mulabe embizzi, newankubadde ng'ekigere kyayo kyaseemu ate nga kyeyawulidde ddala naye tezza bw'enkulumu, n'olwekyo si nnongoofu gye muli. Ebisolo ng'ebyo temulyanga nnyama yaabyo wadde okukwatako ku mirambo gyabyo, kubanga si birongoofu gye muli. Ku biramu ebiri mu mazzi ag'omu nnyanja n'ag'omu migga mulyangako ebyo ebirina amatu awamu n'amagagamba ku mubiri gwabyo. Ebiramu byonna ebyekulumulira mu nnyanja ne mu migga naye nga tebiriiko matu oba magagamba binaabanga bya muzizo gye muli. Nga bwe binaabanga eby'omuzizo gye muli, temuulyenga ku nnyama yaabyo era n'emirambo gyabyo ginaabanga gya muzizo. Buli kiramu kyonna ekibeera mu mazzi naye nga tekiriiko matu wadde amagagamba kinaabanga kya muzizo gye muli. Mu nnyonyi zino ze z'omuzizo era temuziryenga: empungu, ensega, makwanzi, kamunye, eddirwawamu erya buli ngeri, ne namuŋŋoona owa buli ngeri, maaya, olubugabuga, olusobe, enkambo eza buli ngeri, ekiwuugulu, enkobyokobyo, enkufu, ekiwuugulu eky'amatu ne kimbala, ensega, kasida, mpa abaana owa buli ngeri, ekkookootezi n'ekinyira. Wano abali mu kusoma mu luzungu we munsingira kubanga mubitegeerera ddala bulungi. Ebuuka byonna ebirina ebiwaawaatiro nga bitambuza amagulu ana binaabanga bya muzizo gye muli, naye mu biwuka ebyo ebirina ebiwaawaatiro era nga bitambuza amagulu ana, munaalyangamu ebyo ebirina ennyingo ku magulu gaabyo, ebigenda nga bibuuka amakyo ku ttaka. Mu ebyo bino bye munaalyanga: enzige eza buli ngeri, n'ensenene eza buli ngeri, n'obunyenyenkule obwa buli ngeri, n'amayanzi aga buli ngeri, naye ebuuka ebirala byonna eby'ebiwaawaatiro nga birina amagulu ana binaabanga bya muzizo gye muli. Tuli mu lunyiriri lwa 24 sura y'ekkumi n'emu kitabo ky'Abaleevi, nti bino nabyo binaabafuulanga abatali balongoofu. Buli anaakwatanga ku mulambo gw'ensolo nga zino anaafuukanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era buli anaasitulanga ekitundu kyonna eky'omulambo gwazo anaateekwanga okwoza engoye ze, kyokka era anaabanga afuuse atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Buli nsolo yonna erina ekigere ekyaseemu naye nga tekyeyawulidde ddala, obanga tezza bwenkulumu, eneebanga ya muzizo gye muli. Buli anaakwatanga ku mulambo gwazo anaabanga afuuse atali mulongoofu. Mu nsolo zonna ezitambulira ku magulu ana, ezo ezitatambulira ku bibatu byazo teziibenga nnongoofu gye muli. Buli muntu anaakwatanga ku mulambo gwazo anaabanga afuuse atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era n'oyo anaasitulanga omulambo gwazo anaayozanga engoye ze, naye era anaabanga afuuse atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Teziibenga nnongoofu gye muli. Mu nsolo ezigenda zisobera ku ttaka, zino teziibenga nnongoofu gye muli: eggunju, emmese, amakonkome amanene aga buli ngeri, anaka, enswaswa, omunya, ekonkome ne nnawolovu. Mu ezo zonna ezisobera ku ttaka, ezo teziibenga nnongoofu gye muli. Era buli anaazikwatangako nga zimaze okufa anaabanga afuuse atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era emu ku zo bw'eneefanga n'egwa ku kintu eky'engeri yonna ekikozesebwa, ekintu ekyo kinaafuukanga ekitali kirongoofu. Obanga ekintu ekyo kyakolebwa mu muti, oba mu lugoye, oba mu ddiba, oba mu kutiya, kiteekebwanga mu mazzi, tekiibenga kirongoofu okutuusa akawungeezi, kyokka oluvannyuma kinaalongookanga. Era emu ku zo bw'eneegwanga mu nsaka ey'ebbumba, byonna ebiri mu nsaka omwo binaafuukanga ebitali birongoofu, era ensaka eyo muteekwa buteekwa okugyasanga. Emmere eneebanga egenda okuliibwa naye neebaako amazzi agavudde mu nsaka omwo tebenga nnongoofu. N'amazzi agandinywereddwa okuva mu nsaka omwo tegaabenga malongoofu. Era buli kintu kyonna omulambo gw'ensolo zino kwe gunaabanga gugudde ku masiga okufumbirwa oba mu ntamu binaayasibwayasibwanga, kubanga si birongoofu, era tebiibenga birongoofu gye muli. Naye bwe gunaagwanga mu luzzi oba mu pipa ey'amazzi, ebyo binaasigalanga birongoofu. Naye oyo yenna anaakwatanga ku mulambo ogwo taabenga mulongoofu. Singa omulambo gugwa ku nsigo ez'engeri zo yonna ezigenda okusimbibwa, zinaasigalanga nnongoofu. Naye singa ensigo ziyiibwako amazzi, omulambo ne guzigwako, teziibenga nnongoofu gye muli. Singa ensolo yonna ku ezo ze mukkirizibwa okulya efa, oyo yenna anaakwatanga ku mulambo gwayo anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Oyo anaalyanga ku nnyama y'omulambo kinaamusaaniranga okwoza engoye ze, era taabenga mulongoofu okutuusa akawungeezi. Oyo yonna anaasitulanga omulambo kinaamusaaniranga okwoza engoye ze, naye taabenga mulongoofu okutuusa akawungeezi. Buli kitonde kyonna ekitambulira ku ttaka kinaabanga kya muzizo, temukiryenga. Temuulyenga kitonde kyonna ekyekululira ku ttaka, obanga kyewalulira ku lubuto lwakyo, obanga kitambuza amagulu, obanga kikozesa ebigere bingi, kinaabanga kya muzizo. Temuganyanga kwonoonebwa bitonde ebyo n'ekimu. Temubikozesanga, temulwa kweyonoona, era temubikkirizanga kubafuula abatali balongoofu. Kubanga nze Mukama Katonda wammwe, kale mwetukuzanga ne mubeera batukuvu, kubanga nze ndi mutukuvu. Temwesemberezanga bitonde ebyo ebitambulira ku ttaka ne bibafuula abatali balongoofu, kubanga nze Mukama eyabajja mu nsi ey'e Misiri okubeera Katonda wammwe. N'olwekyo kibasaanira okubeera ng'abatukuvu, kubanga nze ndi mutukuvu. Ago ge mateeka agakwata ku nsolo ne ku nnyonyi ne ku buli kiramu kyonna eky'omu mazzi na ku buli kitonde kyonna ekyewalulira ku ttaka. Kibasaaniranga mwawulemu mu bitonde ebiramu ebirongoofu ebisaana okuliibwanga ne mu bitonde ebiramu ebitali birongoofu ebitasaana kuliibwanga. Mukama yeebazibwe. Ebitonde ebiramu ebitambuza amagulu oba ebyewalula, ebibuuka oba eby'omu mazzi, ebirongoofu n'ebitali birongoofu, mukuba nti mu kaseera kano byali biweebwayo eri Isirayiri ng'amateeka engeri y'okubirya oba obutabirya oba okubisembera obutabisembera oba okukwata oba obutakoona ku mirambo gyabyo, si bwe twasookera. Kubanga bw'oba ojjukira bulungi mu biro bya Nuuwa, nga Mukama amulagira okuyingiza ebitonde byonna mu lyato eddene, ne mu kiseera ekyo mu lubereberye Mukama yamulagirira engeri y'okuyingizaamu ebitonde oba ebisolo okwali n'ebibuuka n'ebyewalula ebyali ebirongoofu n'ebitaali birongoofu. Olw'okumanya n'okutegeera kwa Katonda, Mukama yeebazibwe. Naye ffe gye tweyongererayo mu kuyigirizibwa mu bintu bino ebiyitirivu obungi, nti olw'okubanga bwe twakikoonyeeko waggulu era bwe kyawandiikibwa mu bbaluwa ya Timoseewo esooka, 1 Timothy esuula ey'okuna olunyiriri olw'okuna n'olwokutaano, tikubanga buli kitonde kya Katonda kyonna kirungi era tekizira, kasita kiriirwa mu kwebaza, kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda n'okukisabira. Mukama yeebazibwe. Omulundi ogwaggwa twajjayo olunyiriri mu ssuula y'omukaaga mu bbaluwa ya Pawulo ey'Abakolinso esooka. Pawulo we yagamba nti nzikirizibwa byonna naye siifugibwenga byonna. N'olwekyo nti wadde mulimu ebitwalwanga ebizirwa, naye mu Mukama Katonda bw'agamba nti bitukuvu, nga we yakuutira Peetero mu bikolwa by'Abatume essuula ya 10, mujjukira bwe yamuleetera okwolesebwa kw'essuuka eyaliko ebisolo byonna, byonna ng'ebyaliko kwe kwali bino ebyali byalamirizibwanga ebitali birongoofu. Peetero n'amugamba nti nedda Katonda wange siirye, kubanga siryanga ekitali kirongoofu. Naye Mukama n'akimukalaatiira emirundi esatu nti ekyo Katonda ky'amaze okulongoosa tokiyitanga ekitali kirongoofu. Si ye context yemu mwe tukisomera olunaku olwaleero, naye amakulu ge tujjayo mu kumubuulirira kwe kuba nti ebyo ebyabuulirwa ng'amateeka ag'obulombolombo eri Isirayiri nga Mukama abaawula gy'ali nga bagenda mu nsi ensuubize, batwale obutwale bwabwe ng'ennaku zino we tuli mu kusomesebwa mu kitabo kya Yoswa. Yali ayagala ddala babe abantu abawuliddwa era abalabwako nga bawule eri Mukama Katonda ku mawanga amalala gonna. Kubanga amawanga amalala gonna gye baali bagenda, ebintu ebyo byonna baalinga babiryanga nnyo mu gayite ebbino oba feasts ez'okusinza bakatonda bwabwe, era nga mubikolanga okwalinga n'okunywa omwenge okuyitirivu, obuseegu n'obukaba. Baalinga bavumirira amateeka ga Katonda ge baalinanga okubanga bamuteramu oba bamusaamu ekitiibwa mu ggo, olwo ne basinza bakatonda abalala. Ate nga ddala bakatonda abo abalala gyali mizimu, era giba mizimu na dayimooni. N'olwekyo ffe kye tuba tulina okuba nakyo kwe kubanga buli kye tukola oba kulya oba kunywa tukikola nga tugenderera kugulumiza Katonda. Kama yebazibwe baluwa ya Pawulo eri Abakolinso esule ye 10 olunyolwasa tumwolumu we lutugamba, nitakitwala nti oba kino kirongoofu nga Mukama wayakiragira okuba nti nino kirya, olino kirya n'omululu oba okukyekatankira n'owemalamu, oba n'ogamba nti kino si kirongoofu oba si kitukuvu siina wadde kisemberera, n'otandika okukitya n'okusinga okutya Katonda wo. Mukitegeera? Kubanga bwe tubanga buli kye tukola oba kulya oba kunywa tukikola nga tugenderera kugulumiza Katonda waffe, olwo obutukuvu bwaffe bwe bubanga busikirizibwa obutuukirivu bwa Mukama Katonda waffe, nga we kyawandiikibwa bwe twasomye mu ssuula ey'ekkumi n'emu olunyiriri olwana mu nnya, nti kubanga nze Mukama Katonda wammwe kale mwetukuzanga ne mubeera batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Kama yebazwe bwe weetegereza mu byawandiikiddwa oba ebyawandiikibwa mu ssuula eno ey'ekkumi n'emu, ebyo byonna ebyali bigibwayo nga ebyali bibaleetera obutali bulongoofu tebyaweebwako ate kibonerezo gye bali. Era bwe tubanga tujjukira bye twasooka okusoma mu ssuula ziri, tebaalinanga genda ate kuwaayo saddaaka z'olw'ekibi oba olw'okwonoona oba nga babiridde oba nga tebabiridde oba nga bibakoonyeeko oba nga tebibakoonyeeko. Mukitegeera? N'olwekyo Katonda wadde yali abiwanga amateeka ag'ebyobulombolombo bwabwe, yali amanyi nti ebyo eby'okungulu si bye bibalongoosa, si bye bibatukuza. Kiwa kyava tabongererako kubanga balina okuwaayo saddaaka ey'olw'okwonoona oba ey'ekibi nga we gwali mubiri gye twasoma mu ssuula omukaaga ezaasooka oba omusanvu ezaasooka mu kitabo kino eky'ebyabaleevi. Naye Mukama kyagamba nti nze Mukama Katonda wammwe kale mwetukuzanga ne mubeera batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu, kitwetaagisa okyetegereza nti tabagamba nti kale mwetukuzenga. Grama aba mugitegeera bulungi? Tabagamba nti kale mwetukuzenga era mubeere batukuvu, naye agamba mwetukuzanga kubanga ffenna kimanyi nti ng'abantu twonoona era ne tukyafuwala, si bwe guli? Ne Yesu Kristo yagamba abayigirizwa baabwe nti okujjako ng'onaaziddwa ebigere ekyo kyokka kye weetaaza okubanga okola ki? Olongoosebwa. Ate ng'ekyali kigendererwa ky'okuggyayo mu ntambulazo tikigwanidde okubanga weerongoosa mu ntambulazo eri Mukama. Okubanga weetukuzanga n'obeera omutukuvu obanga olina endowooza ekweyongeramu etakoma etakyusibwa ekakasa nti gwe okitegeera bulungi ekigwanidde okuba atuukiridde eri Mukama, naye totuukiridde. Mukama yebazibwe. Ekyo kirina okuba ng'ekyo ekitussaamu ensa y'okusiima ekisa kya Mukama buli kaseera. Kubanga tuba kuba nti twetuukiriza mu kutukuzibwanga okwaffe, tujja kwerabira ekisa kya Mukama ekitusaanyiza gy'ali, ekituleetera okuba abatuukiridde gy'ali. Noolwekyo ekyo ekiddiŋŋanwa emirundi nga mwenda mu kitabo kino eky'Ebyabaleevi nti nze Mukama Katonda wammwe, kale mwetukuzanga ne mubeera batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu, akibagamba ng'amanyi bulungi nti ng'abantu bajja kuba boonoona. Naye kibagwanidde okubanga beetukuza, okubanga bamussaamu ekitiibwa eky'obutukuvu bwe, eky'obutuukirivu bwe. Era yayagala Isirayiri bakikalaatirirwe nti mu buli kimu eky'obyobulamu bwabwe balina okwolesa obutukuvu bwa Katonda waabwe, okubaawulirira ddala babeere babe ddala emirembe gyonna. Naffe nga abaana ba Isirayiri tugambwa mu bbaluwa ya Peetero esooka, First Peter, essuula ey'okubiri okuva ku nnyiriri lw'omwenda okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri, nti naye mmwe muli kika kironde, bakabona b'obwakabaka, eggwanga ettukuvu, abantu ba Katonda bennyini, mwalondebwa mulyoke mutende ebirungi bya Katonda eyabajja mu kizikiza n'abayingiza mu butangaavu bwe obutenkanika. Edda temwali ggwanga, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda, era mwali temusaasirwa, naye kaakano Katonda abasaasidde. Kama yebazwe. Mulaba bwe kitugwanira okuba nti wadde nga bo tuyingizibwa munda y'okuba abalonde ba Katonda, era tusiima ekisa kye ekitufuula abasaasiddwa, si abasaanidde, abasaasiddwa. Mukitegeera? Kubanga w'otambula ng'asaanidde, you get proud, ofuna amalala. Naye w'otambula nga asaasiddwa, weeyongera mu bwetoowaze. Mukitegeera bulungi? Ate obwetoowaze obwe bukweyongeza okuba omuwulize eri Mukama. Kyava amalayo mu kitundu kino olunyiriri lw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri nti, abaagalwa, mutegeerere ddala nti ku nsi kuno muli bayise. Kyenva mbeegayirira mwewale okwegomba kw'omubiri, kubanga kulwanagana n'omwoyo. Mukuumenga empisa zammwe ennungi abo be mubeera nabo abatakkiriza, newakubadde baboogerako nti ebikolwa byammwe bibi, basobole okulaba ebirungi bye mukola, balyoke bagulumize Katonda ku lunaku lw'alirabikirako. Noolwekyo nga bwe yagamba Isirayiri nti mwetukuzanga, era wenaffe bwe twongera okukalaatirirwa okwetukuzanga nga twewala okwegombako omubiri kubanga kulwanagana n'omwoyo, ate nga tuli myoyo. Kati bw'oteewala kwegombako omubiri ne kukuyinza, manya nti omubiri guzikirira. Mukitegeera? Kyokka omwoyo ogugwanidde okubanga gweyongera bweyongeza okubaawo, ate ogumalamu amaanyi agalina okubeezaawo. Naye bweyongera okwewaayo eri omwoyo nga weewala okwegombako omubiri, weeyongera mu butuukirivu obujjuza omwoyo wa Mukama, omwoyo omutukuvu okumubeesa obulamu. Mukitegeera? Kubanga mu ngeri emu gye yagamba Isirayiri mu ssuula ey'ekkumi n'emu kitabo ky'Ebyabaleevi olunyiriri lwa 4 mu 5, kubanga nze Mukama Katonda eyabajja mu nsi ey'e Misiri okubeera Katonda wammwe, noolwekyo kibasaanira okubeera ng'abatukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Naffe Yesu Kristo watugamba mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ana mu 8 nti, naye mmwe kibagwanira okubeera ng'abatuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bwali omutuukirivu. Kubanga Katonda mwoyo era azaala myoyo gyaffe ne tubalwa ng'abalamu. Si bwe bagamba nti abalokole tulina obulamu obutagwawo? Kubanga emyoyo gyaffe giba giweereddwa obulamu bwa Katonda. Ansubire mu kitegeera. Olwo abatali balokole emyoyo gyabwe tegirina bulamu bwa Katonda mu jjo. N'olwekyo emibiri gyabwe gizikirira n'emyoyo gyabwe mwe gigendera mu kuzikirira okutakoma. N'olwekyo okwagala kwa Mukama Katonda waffe nga Kitaffe kwe tulina gyali oba kwe tugwanidde okuba nakwo gyali, awamu n'entiisa y'obwakatonda bwe mu ffe era nga Kitaffe, bye bigwanidde otusikirizanga okutambuliranga mu butukuvu buli kiseera olw'ekisa kye ekingi gye tuli, kye tusiima bwe tutambula bwe tutyo. Kama yebazibwe. Ne tutatambulira mu butuukirivu bwe tumanyi nti tubutambuliramu okuba nti tukola kino oba tetukola kiri. Wabula ne tutambulira mu butuukirivu bwe tumanyi nti Katonda Ekitaffe atwagala. Era tufaako ennyo. Era bwe tugenda gyali ne tugamba nti taata nnyonoonye, nsonyiwa. Tumanyi nti tubuulirwa mu ngero za Yesu Kristo mu Matayo nti atwaniriza n'emikono emyanjule. Kama yebazibwe. Ne tubeera abatuukiridde gyali era abalya ku mmeeza ye ng'abaana be era abatwala obusika bwe nga Kitaffe ow'obwakabaka obutaggwaawo nnaku z'obulamu bwaffe zonna. Kama yebazibwe. Twebaze. Twongera okwebaza ennyo Ayi Mukama Katonda waffe olw'okuyigirizibwa kwaffe amakya ga leero. Tusaba Katonda waffe omulungi tuleme kutabulwatabulwa olw'ebyo ebingi ebitubuulirwa oba ebitugambwa nti oba birongoofu oba si birongoofu, oba bitukuvu oba si bitukuvu. Kubanga mu Yesu Kristo tukitwala nti ebyo byonna byali kisiikirize. Kyokka bwe tuba nga tukuliza Yesu Kristo mu mitima gyaffe nga ye Mukama, tumugulumiza n'obulamu bwaffe obw'obutukuvu bw'endowooza, obw'obutukuvu bw'ebigendererwa, obw'obutukuvu bw'ebigambo byaffe oba enjogera zaffe, n'era obw'obutukuvu bw'empisa zaffe. Tukwebaza kubanga tumanyi si lwa maanyi gaffe era si lwa buyinza bwaffe, naye olw'Omwoyo Omutukuvu mwe tusobozesebwa ebyo byonna ng'akozesa ekigambo kyo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.